Sema kawuoro. Kawuoro. Gibiro iye. Twende mtu wangu.
Hey town. Kibera number 9 be. Be. Tunajua jo ni Mr. Lightning na sile vila sidika. Ni Lightning dizeni kutoka gamtani ni mradi. Turn me up on the headphone. Wanagomba ni agomba, madi jona ni ogopa. Maroba wanaibia roba, marasta wanalia doba. Uko chini, nona chukia mse ako juu ya chopa. Wesi faliso tafadali ma, punguza pupa. So, Lamborghini mase, machikiso na state. Unaenza kushika doa, nasema mini luminate. Nilango zote waze, no ite paparaze. Wapige picha domu, seme mini luminate. Utake, ustake, uchape, uschape. Upake, uspake, madam. Kutake, kamsa kuna 100,000. I feel niko so lucky. Kisumu, kicheka. Wanna say money like yeah. When you borrow by the dunga. No panty party slippers, no party party. Mbono na ringa madam natas kukati kati. Ku friend zone kitambo anybody.
Mambo bila kuya. Mambo bila kuya. Mambo bila kuya. When you borrow by the dunga. Mambo bila kuya. Jazz bila kuya. Mambo bila kuya.
God MC, yes. Rolexing, bow down to the one and only rap JC. Na si Jay-Z ni Octo-P-I-Z. Kishika MC wanna say maga that guy ill. Crazy rap alone. Hair riba bone lines mob kwa kichwa nilizaliwa kwa saloon. Na Jerry ni cartoon cause me I'm the goon. Number 1 is finest, Kiberas Al Capone. 8 is the new one so maybe when he number 2. Juhadi ni dead interzidi kuwaga number 2. Amili red backwards is L-A-M. Black eyed genic I'm Will-A-M. Tequila, I'm taking shots like I'm bulletproof. The killer onyancha chini ya maji waterproof. I don't make coins, I play piano and make notes. No, I make both cause I'm hell hot.
Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya. Hey, skonya boro bari jam. Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya.
London on a turn up, number 1 when he run up. British council mi do tana, wakinyono na itana. Chika Mike to itana, mi do best God MC, ma Petro na kana. Mi do boss J.O.B, mi do nanitiana. Nasina bold ya sana, wana bold unipena. Barabara njia pana, barabara pia sana. Octo this, octo that, octo badass. Octo bitho, octo lingo, octo bandal. Tunankumpia na nani? Katia mina ule fala nani mkali? Buda boss, lime kwa baba yao tangu juwa ya chikuwa kali kali. Boss, uji siyo gali. Boss, nyuki siyo asali. Na daily na kwa ga armed car elbow. Wezi kwa juu yangu watu ndoto ngoma Mount Elgon.
Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya. Skonya boro bari jam. Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya. Skonya boro bari jam.
Okay, what's my bottle?